sawirki sadahat Musa markii dhimadi ya wayli wareegi ranka la araw Yeshua in us hogamiyo dadka beer Bani Israa'il ebey wayki ar Yeshua ad had way hogamiyase dadka inii ka gudbiso wabiga la araw Urdun in Jesu ya li fade dhulka an in kitali gali ebey wayki alooki ari in ranka la araw Yeshua ad wayli ka fade inii samayso wali anikin sheego adina way usase wadaadada reer Bani Israa'il dhamaantiyood wayna gaadayaan sanduuga magaashay la araw aagi ahdiga dhamaantiyood way ka are sharciigi ee bii andaji in hanka goraan meel leenka talagali oo la araw looh loohasna way lindhiibi nabigii hore madii hogamiyaso walaal ku fade in adi gudbiso meeli wabiga ah madii wabiga gudbisana dadka wadaadada ah intii aan taabanay biyooga yaa la fadaay dhul galalan inii aan ka seedaan oo aan ka dareeraan yaa la fadee way kaloo la ka fadee in dadka markii adi hogaamiso wabigana gudbiso intii dhulka aan in ka talagali oo la araw kan aan siiso